tuna batida mali kuma kutusi adede de burungi zere tuyo bugambo bage ubo bindi bangenze sira kuma muri njura ke yanga cha kuimba bati rwalero jagala nungo yabanyumirwa bayimbi watemiza nyija buli kigajo ulira wani Uganda dali ndonge ejipuka ade jitali cha buangwa banjogere ko nyo kubanga nanga ayimbo kwenda kwata buli ngiri kanyi kumere kufamu kumubirinde kani nyumya adega njako nyumya nyuguli ruta sinjako vanda sima kasuge kweba ziku mabaluji mabara tusula uliro ulira wetu nabira mutu ongera kumanyi nyenetemba nyenyini okuyiya kalemba sinie ero obubaka obwamwe bukomyawo ebyafeebirabibwako wakasente era ne mu bifo gyetulagira tuggalawo tebakanyenyo oyo agasula yakulirwawo n'atuuka wali ebirungi njagala okumanya kyuka kye kikuyombeza wabweru njagala mutandike tusasula oba okukoleka olumusolooza mwasoze enkuma omutooleko ng'endonga ezo yazitunda ate gye neewuunya kubanga n'abatali n'amazima bajja n'atta ku kifugi n'atuula n'alinda paka lwebiggwa yandi tuddewo simuganyi naye ate naavu masolooza njagala okumanya gwe atalina obeera nonakyawo bweruuzi keekaawo ebimbi ng'osuzayo buwazaawo ku kiwempe kumira ebizibu kwaku kutiya yedduniya bwetyo egera abalina linda luli okunya olulala tujja tuyiya emisege naddala nzayimba ddala mbakooye okuyimba egokulowooza nti buli aky abasanyusa atabana waabwe era ekituleeta obayimbira eno gyemuli kubakulomba njagala nti mbulola olutimbe mwe mulabira oli mu maaso nti kuno mulimu gaggweewa olina okugumba bwa kitiibwa era okujja okukola siwe ekibaana ebyeko enkumubireete singa bwe kiri mwandirabye nti ne muffe enkuma abagagga wadde ekidongo kyensonegoye ekituulira kwe za mitwalo bw'otoola ensimbi nojja neerabireko eno kuyimba tofuuka ninja ate nza kuyimbira ompita okuleera osi kuyomba naye nga kyenjogeddeko kyo kyekituufu wadde osasula nange ebyenkukoleerera bya muwendo si kuti obuwola gaana oluusi bye ndinaku kyekirooto nalimu okugeya kyenkudde mbaatulira ndi kutuveeku nojulira nti singa ddala nitwazze motoka okugifuluma ne muyiiya okulemeramu nga bagizinze bayinza okubavuma ne mujulira abannanga enkala okukyusa muzze otubba ne mubanga abantu abamenya amayumba baso tewali emuntu gwe bakwata lwa mpakaawo mwerowooze n'otuuka n'okuyimba nga n'emmeeme ekwenyisa obakooye era n'oyimba nveeyo ebbinne ddireyombe mubayaaye kizibu okunyumisa kubanga bw'oyimbira mu nsolo ziri awo ekivaamu kifula okufa ne kitanyumira lwakuba ebyo obakku okola ki omala agayimba n'otuuka sika busente nalemu okugeya kyenkudde mbaatulira ndi mutuveeku tulewo totujje tukukimeya okutusinge mumagi mukama watagaba byonna kyekituufu kuba abantu be mulina abasanyusaabwe nkirowooza mugenda ne muddeyo mu bifo gye mutudde okujeregaffe leero kaŋŋambe ebyayimba abadde gali mukyala olwo mutandika okwesomosola enkula y'ebuli kakyamu mulekaana nnyo omulanga embali g'ennyingiza yakyama so ne mubogera abo bwe baba baayo musobola bye bikyamu lwaki tosooka kwekkanja nnyo kulemuyo ne weerowooza wadde oli mulungi kyokka oli akusingako ekkulu okuyimba kaaba omutono nga n'ennyindo y'ennene abamuleeku wadde wambaliga kaana amaaso gandali ate wamayuuga wanjawo yezenzikiriza mbasaabayingi waliwo bye twekola ebitulobera n'abalabi otuwa ebitiibwa guno omulimu gw'okusanyusa twabwewa nga gwa kitiibwa era kya kitiibwa omuntu okusasula akulaba eba okola ebirungi naye ate okukusanga engeero otabaala n'ekita ogikutte genda oyimbiramu buli akuwadde kyakuwa abalala ng'oli oyo akulabye ataakunyumirwa ekyenkeera wano ku siteegi eyo nayo nsonga yemukubinjolonga essaawa n'abayimbi ekitiibwa okimanya bakikuwa okyewadde ekyo kyennazuula njagalangende nyensulanga buli omu afunye ekituufu kati njagalangende nyensulanga buli omu afunye ekituufu bw'otoola ensimbi ino jjonneera byereko jjena kitiibwa muleke okutuwemula kubanga byetukola n'abaabalala baana mulembe n'okulowooza nti buli ayimba omukazi abeera malaaya bafumbo bennyini abamu basinga n'obuwa empisa makeeyo naye ate nentaleekola mu bbaalaala bakwebuma obuyimbi namwe bayimbi bannanga embeegaliramu kino kikyamu ekiddubuwomu kinyeenya abatuulira awo mwerowooze yimba nsonga naye okulunga doodo omukugobe kikyamu batigenda yenze basudde masaka ekyalo bubondo bidde olulala owennyimba mibabeebyo bye nnazuula